Bad guys in the building. Good morning, afternoon, evening, it's your
Nisiva una mwano umakanira vampiri. Nine niriko apa, nine nipemba now. Go down low, but you upanga chapati. Nizasowela tanga, zose zapatheti. So bender, give it to me your sweet pie. Drop and pick it, don't feel shy. You ain't a tipenda, give it to me your sweet pie. In fact, next week, nizakutenga kutubai.
Yeah, yeah, yeah. Unipanga crazy, nakadanzi keo chake, upende na kuh. Unipanga crazy, nakadanzi keo chake, upende na kuh. Because when you wind it, then put it down low. Take that load, you put your mile on. You wait, you call him, mama. You wait, you call him, mama.
Yeah, fella, yeah. Baby, wine for me, got you over me. Usoko nezaba mudala, ukafika near. Gani tinga isi lize right here. Nili maulesi ukavina mama mamia. Mbuyo kukula ngaba na chito takata. Tiza kusowela as long as takata. Get down baby monga upapata. Hello in I'm single so osi amvera manta. For tonight can you be my roomie. Nipukuteko na chibi pampumi. Diaba iwe you are hot hot. Ukapita waka pokola ni hot hot.
Heria, unipanga crazy na katanzi keo chake upende na kuhu. Unipanga crazy na katanzi keo chake upenda na kuhu. Because when you wind it, then put it down low. Take that load, you put your mile on. Diwe chikali mama, diwe chikali mama we.
Nezoona munga tisininga kole we. Nakatasi keo menya mami sininga kole we. Naona kale nivambiri wakungwira. Wema nirina we mpaka chabe mchira. Tirizo vina munga uchitira dala. Mwawuli wase uzafu na ni mahala. So pause. Fula munga pa down, fofini la moya yu kazi kongana saini we.
Tell me a wine for me girl, tell me a give me a love for tonight. Elia, Elia, Elia. Unipanga crazy na katanzi keo chake upende na kuh. Unipanga crazy na katanzi keo chake upende na kuh. Because when you wind it, then put it down low. Take that load, you put your mile on. Diwe chikali mama, diwe chikali mama, oh yeah. Elia, Elia, unipanga crazy na katanzi keo chake upende na kuh. Unipanga crazy na katanzi keo chake upende na kuh. Because when you wind it, then put it down.
Satre, I see you.
Take that load, you put your mile on. Diwe chikali mama, diwe chikali mama, oh yeah.
Download music at ZenHouseLambia.com.
What's up, man? Sweet flow, J Charlie.
Astesia Beat Limit.